Drop Bars.
Body.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
Folks Goat.
Yeah, sikutini makonda kumwa wa Rwanda ni mafuno kula kukuma. Sima ndiganga, sima limba, yeah.
Raps away the pure.
Ambu, yeah, ni daliseni. Na ine nika zipangapo maraundi. Ambu, yeah, ni daliseni. Naine nika pide koko ndobaye. Selumpumba, awe ni pepa daliso. Selumpumba, awe ni pepa daliso. Selumpumba, awe ni pepa daliso. Selumpumba, awe ni pepa daliso.
Ambuye ni daddy seni na futi kama niki. Desho kupisha mope ni kama ni inki. Na lemo renti nga bondi chuma ni kanga. Ni pepa daddy so nane ni funo manga. Every weekend ni mwela moba kuwa nati. One day ni funo brai nga panga pakoti. Jayate la balaka everyday nda suka haso. Chidi muna ngani na basha punga chainsaw. Enda kwa abele gete bati mtumba zero. Mepaka pandepo platebo wande as a hero. Bata pandepo mukila mwista tayawa nanti. Ni mufikula mblakila bati njitapa bonti.
Sikuti ni makonda kuma wa Rwanda ni mafuno kula kukuma. Sima ndiganga, sima limba, yeah. Ambuye ni daliseni. Na ine nika zipangapo maraundi. Ambuye ni daliseni. Na ine nika pide koko ndobaye. Sina mpumbwa, awe ni pepa daliso. Selumpumba, awe ni pepa daliso. Selumpumba, awe ni pepa daliso. Selumpumba, awe ni pepa daliso.
I've been a selling for so long, I need your blessing. Never move on the couple in my directions. Ale makusa kila slogan na tipangapo. Ni pepa daliso na never yo kusunga po. Every day kwenda Boganda pa workplace. Chimani baba ambuye anito Chris. Vaya yaga ni kukula pote kachila. Kulifa mida wananti koseka mepila. Most of the times ta wishing I went in Dubai. Baka kapante po shabeni mudi potai. Bata pan poto after poto tene mpanta. Hey, awe shufwa like a fox spender.
Sikutini makonda kuma wa Rwanda ni mafuno kula kukuma. Sima ndiganga, sima limba, hey. Ambu ni daliseni. Na ine nika zipangapo maraundi. Ambuye ni daliseni. Na ine nika pide koko ndobaye. Selumpumba, awe ni pepa daliso. Selumpumba, awe ni pepa daliso. Selumpumba, awe ni pepa daliso. Selumpumba, awe ni pepa daliso.
Hey, it's your boy Spark J. Vincenzo Body.
Folks Goat.
Shout out to all my niggas out there. One body. Big money, watch it pumpy. Jim Jama, M&M. I got body bent three. Superhero, Grandmaster, Elsa Pippa, Cash Universe, Rapson for Life.